love is a beautiful thing, created by God. That's why I'm in here, this thing. That's why you're sweet. Me suka le golong. Me suka mi pando we. Me wendi enda wa yango. Alindi mauwa we. Mi kulinga nishena nani. Nakupenda. Wanipenda. Nakupenda. Baby boy. Baby boy, nakupa wai wangu wote wewe.